antivirus.
Yo, it's J Malio in the building. Dear Nation is in the building right now. Whichever name you can call me. Trap niggas in the sky.
Easy love.
Yenezo pempele la. Beni nambilo kucheza ati chinja kovanzako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Bali ine manjo lambo funga na manako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Beni nambilo kucheza ati chinja kovanzako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Bali ine manjo lambo funga na manako. Mutu unafasa soni sova na pulani. Jeli nikauka ni uki la tunkani. Pavanzako mani teka pwati. Tini nasila, nikatini kukate mwatini na ni masila. Shua baby boo ndiye mweti za mkalila. Sini mafuno kufakila kuwaya. Batapa manja mtima wanga ndiwe wa upaya. I think it's high time I told you goodbye. Sisi tini za kwa niso mkalili la good boy. Nalema kuni player manga ndine toy boy. Nenzo gani zewe nane tinga pange family. Nenzo ziva love inga babwe monga mpili mpili. Beto mkala singwe ngeni uta kamilili. Ufo nika kuziva love ni kupushing isa munga church bala. Ndaba hii si chunga ni bali lena mwana wene sani bala. Prevention is better than a cure. Swene pano sini nkala. I cannot continue being there for you when you don't wanna be there for me. So I wanna tell you that I'm tired. Easy love. Yenezo pempele la. Beni nambilo kucheza ati chinja kovanzako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Bali ine manjo lambo funga na manako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Beni nambilo kucheza ati chinja kovanzako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Bali ine manjo lambo funga na manako.
Nangani chani unasila na bimanta. Suma yopa gai umafuna kukata. Tuwese babondi vya ufuna ni masia. Majena yopa wanifaka na vifia. Awo manzako wakuna machape upi. Ii life isi Nigeria movie. Nove uzaka zipeza monyuzi. Ii life yeo cha misiusi. Ukalila kwa timbuzi. Ii love uima biela na maluzi. Aliesi ya umakamba ni munzako. Monga marasha chini choze ni chako. Mifako uzazi peza mumanako.
Easy love. Yenezo pempele la. Beni na milo kucheza ati chinja kwa banzako. Easy love. Yenezo pempele la. Bali ine manjo lambo funga na manako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Beni na milo kucheza ati chinja kwa banzako.
Easy love.
Yenezo pempele la. Bali ine manjo lambo funga na manako.
Baka antivirus kadoyo kamubirimba ye umwariko kukani ya recording uvikwesha kwesha.
Definitely clear. Often definitely clear. Big shout out to brother Buche. Yo CJ Craig Joseph. Big shout out to everybody from Wandi Sesheke. And big shout out to everybody from here Lusaka City, Wushan, PFSU. The side
latestmusic.com.
Yo.
Heavy beats.